studio tamani.
Septembre kalo kile mwa anuolo vla temeni. Kidali ya coronavirusi banabagato folo soro yenkene atigila mwa wakafola. Oya ajira kafo ko banabagato baga furake agaso wafero tigelino walasa anima amino gerela nyongona uluka sekaye. Yala ni maraina yoro kerengene be coronavirusi banabe furake yoro minawa. Mohamed Ak Salim nale yense serafunya mwa ye. Ale debi anga bi akchu COVID nyini ngali ujabi.
Awo kabini septembre kalo tile mwa anuolo vla samba fla animwa nikile. Coronavirusi banabato do ira kidal. A banabato de sera se sera fokonana. Nina kli dengu, uret mala. Dokotoro ye ferautige ka oxygen kala. Uko uya la nyini, mie coronavirusi sega sega liye, ufanaka kala. Ode kelen, jabi uya iraka foko banay mala. Watimi ni kunafoni kon charla, mausrana kosebe, wakera sababu yere, ni mauka tagani dokotoro sula, dobe ka bola. Ka nyesi ni nanyongona kumbel ferouma, frakelita fanfe, yoro dobe no, miglana CICR fe, samba fla animuga, timina ni coronavirus banatun juera kosebe ngakata watila foka na blabila banabato kontuma yekidal olamseka fo au centre côté noble amani ni gouvernement ni demen bagaworo fe minumbe barake kena ko nasrafe ukachua beke kan demen wasamseka kumben fero ani frakelu nuke noela amado no make abeseka na ni gela worey
qui risque de causer une crise.
Sisa amena temenanga binyi ngaliuye olumuno mena jabi docteur Aliou Koulibaly fe nale doctoro ye yoroso se serefula.
Allo docteur, est-ce que tienne nous rené mo coronavirus bolotique ki mantega nunda tuglando blin o way mantega so bonyo na boya
nyine no ba yira ka fo meme ni ayam bolotchi coronavirus bana koson akaka anga maski do kan nunda tugu ani fem fem zeka bana yele melike ka saka antanga ubema angango huko wale yake
nini be dansigi anga bi coronavirus kibareola au ni chi akaklo majolila ay kenya tigila mgo ga kuma kan labato ni coronavirus keleli fero matrafalie
si jotamani.